Lo Beats Production.
Aya mapenzi kizungu zungu ya wanadamu, tena machungu chungu aya na hamu. Mana yao wanajita marafiki, ila yao wamejawa na chuki. Yao wanajita marafiki, kumbe moyoni mwao wamejawa na chuki. Mwenye mapenzi ya kweli, roho yangu unanitunzia, unipende tangu jadi, msalabani kunifia. Mwenye mapenzi ya kweli, roho yangu unanitunzia, unipende tangu jadi, msalabani kunifia. Penzi lake zaidi chocolate, chocolate, chocolate. Tamu lake zaidi chocolate, chocolate, chocolate. Penzi lake zaidi chocolate, chocolate, chocolate. Tamu lake zaidi chocolate, chocolate, chocolate. Wakanichekaga moyo, wakaupa maradhi kwa kunisimanga. Yakanipanda kichwani mwanzo sikulala. Nimepata jemedari mpenzi mwenye thamani, wangu namwita Nyalali. Alimaliza Kalivari, amenipa tumaini, bora kwake nitulie. Tamu chokoleti penzi la Yesu imezidi, utamu wa chokoleti. Chocolate.